Where are you?
Monday morning, hustle starting. Asobulangwa na nuwa munda till Friday. Yeah. Uturebze hit you are not depressing. Oh yeah. Nyamara inbox nani broke and broke. Sinzi nibaru anto jeje. Kuko nibi chavi rampa ibyishimo. Numva mu zindi nkundo nje simbibona. Kuko nsanga uwo nkunda afite uwo yasariye. N'uwo yasariye afite uwo yapfiriye. Bikantera ishaza ugaca n'akagatanya. Namenye ko gahunda ari keji wisheya. Mu gitanduka nanjye niruka nkora peya. Nabyo kugigiza amalava ngo ndatanga keya. Ubu mfite umutima utanga ushaka niwe mbabarira.